basira hamugera kaburugu fasha niwo Yesu agutabarira hamugera ukaburi Yesu izo hamugera ibibazo bikakwibasira hamugera kaburugufasha niho Yesu agutabarira n'umutabazi wawe n'igisubizo cy'ibibazo byose urana byo wagufasha akagukiza mizere umwizigire umuhi byawe abyikorere Yesu nazabura kukwambutsa iyo nyanja isuma azakuba hafi zengurutse wibagirwe kuyagukunze ikaguha Yesu ubeho wikwiba uwiteka aragukunda wicogozwa ibibazo bikuzengurutse wibagirwe kuyagukunze ikaguha Yesu ubeho n'umutabazi wawe n'igisubizo cy'ibibazo byose urana byo fasha akagukiza mizere umwizigire umuhi byawe abyikorere Yesu nazabura kukwambutsa iyo nyanja isuma azakuba hafi akagukiza mizere umwizigire umuhi byawe abyikorere Yesu nazabura kukwambutsa iyo nyanja isuma azakuba hafi